wako na zile funga go za jana mefanya na kuota kwa pasi zako. Ai baby uje hani tugende nitimue utamu watende. Ai baby uje hani tugende jo uchukue utamu wapele makini kisi baby mama akigusa bendi lawama yata kijezi salama akini kisi baby mama akigusa bendi lawama yata kijezi salama yeah. Fukuzwe nipe moyo niweke roho kabla sijapanda mwogo chukua jembe ni mashambani baby kotoa 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 weka gia tupia reverse mashallah tunda jinafasi kama ngombe anavyokula nyasi hanini baby asini kisi baby mama ukigusa bedi lawama we utaki jezi salama asini kisi baby mama ukigusa bedi lawama we utaki jezi salama yeah. Mungu wetu mwe twange twange twangeje mimi twangeje
twangeje
simba shape wa kisogo mimi twangeje
twangeje
twange twange twangeje mimi twangeje
twangeje
simba shape wa kisogo mimi twangeje
twangeje
aya kamata shika we usione no mashindu twende mkubwa fela ai mufataji twende mkubwa fela anatemba tembele
kula mmeo